alto la mula. We minister yes amachele. Wo uhambele wonke amachele. Uyothola ikhalo zabafowethu abafowethu ababoshelwe. Ronaldo Lamula, we minister yes amajele. Wo uhambele wonke amajele. Ulalele ikhalo zabafowethu abafowethu ababoshelwe. Yazi khona abafowethu abadonse iminyaka. Apila wabui, kisa kalu zavu lakinai. Yeah, kona wabuet, abatwati minyala. Abatwati minyala. Yeah, abatwati minyala. Wesi tizo zagita, sambe sobala. Siyavota sizamikulule wayangeliswe vota kona vakweta vatonzi minyala avakweta vatonzi minyala ngamakala vangawazi amakala vangawazi e vafana vakita sambisiovala. Ngumelo wayethetha ngeziqu zomkhunyathi la. Iziqu zomkhunyathi la nangoshelu bani. Uyakhuluma insizwa yakhala. Yathi qalala mila phethwa ijaji lalithetha ngeziqu zomkhunyathi. Ngasala ngoshelu bani. Lungbona ngoshelu bala. Sasoneni kuwe weshembe sasoneni kubantu bangabi baleli mnyama lisole sweni kulungile masiboshele ubaba kulungile matatimi wabi baleli mnyama lisole sweni sawoshele.